kibobu na matoza pa mikazo kama spana.
Mikurudi way back, no way, nisha panda bay, bora mfanya mziki and no way, nika uza K, mina ugoba, kuna biashara hazwezi pay, tusake pesa tuendele kuslay, yeah. Afu squeezy na the house, really nini kime sip, fake nigga wezi lala nami kwenye crib, so kama madem wa town, doko kulala na chibu, rather bora upige nyeso kamyo, darling taku chibu.
Kikusa hizo pesa, mi mwaga situli, rataka mpige kiki, na mimi situmi, mwana nichukia.